no chequeé, vos vas.
Na upiga mwingi sana na zia sumba sabu Vienga vidali vemana na udamu damu Sasa niko mubachara ya tuende mundia rabu Nafunja upime, nafunja kibubu Nazima ngebe na ngenga na punzika gubu Chuzi la hongwe na tasa wake tuibubu Ngoma ya chezo paje wanademka wabububu Wanademka wabububu Nisha usoma mchezo Narudi dipsi nimetoka kwa nchelezo So mkitoka down kama mrenda na mterezo Oh oh oh
Nipo kwenye mudi, nafanya kusudi Life change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Najua memis kusikia nataja menu Kazi kwenyu, mtakura nini Kuna kibambara kitoka sato na rosti maini Mkia kongoro na supia urimi Vegetable Spanish, chicheliche mchiche mwaz, korekore kibwa taz, kudaji pweza ngis, mimi minika juice ya stafferi mixa na nas, salad ya cabbage na mayonnaise, soso buffet, hakuna size, supu ya firigis na mikate ya kutoast, kutoka Mombasa ukuda South Coast, oh ho ho!
Nipo kwenye mundi, nafanya kusudi Life change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nangia sopa sabu, nangia sopa sabu Kendo kiboki shiti, namuwa meti Nangia sopa sabu
Nafanya kusudi Life change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life Don't look up Kwenye kusaka don't get up
Nishike upendeza